Mr. Snuffler Delegate representing DJ Tiz.
You make me sing na 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 na.
Kilege,
pako fine. Kila nikikaka kwenye line bila
akitaka nampa I sugar nampatia sugar super.
Kuna kirungu,
kirungu.
Usikamate utawaita wazungu babu mkuna nazi kachota makishi nani na msuli wake uko wazi mambo yote hadharani ogogo ogogo
mtoto anadaka ulikipa donye ni
wabeta
tena kikata na ikisa
baby aje mchezaga unavyo baby unavyo yoga Nifondala nivu, anataka nipite peku
Peku, peku
Kundu chiju, anifikishe kwetu
Kwetu,
peku Mutamura vya kitumbua, rojo ya embe kibada
Kibada
Odari kunengua, miunu ya ushubwada
Ushubwada
Nyuma kalisa sambua, kafungasha nitabwada
Wada
Anavyota funamua, kakivogoyo dada Katoto kama ilainika mwana Kukapandizi banana Nakapeleka kwa mama
dango.
Kama kuku tokimisana, kanaibuka kanazama, kamuli kanabalana, lana, lana, lana.
Kazote apa, mtoto anadaka, ulikipa, dunia nila.
Wabeja,
tena kikata naikikisa.
Baby, aje mneche saga,
my coco.
Unavyo baby,
my coco.
Unavyo yoga,
my coco.
Baby,
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 baby, baby,
baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby,
baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby,
yala 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 yala
yala yala
yala yala yala
yala
yala yala
yala
yala yala yala yala.
Sema penzi togo tulinywe kibarazani tukitafuna maboga nimekipanda uwani kibustani cha uweoga tukishi babiliani baby tule mboga mboga. Sasa polisi wanini nikikosa nikamate wewe, mahakama ya nini nikikosa ni hukumu wewe, penzi chupa la balimi tuligide bebe aditulewe, vinde geshowe vya nini kifarango unibebewe mwewe.
Huwaga sioni ninavyo ipanda milima, ulimi sikioni mwili wote wanzizima, mwenzenu sioni macho mawili yote sina, tunaanza jikoni paka varandani twalindi mayama.
Yama yama
yama yama
bao la ushindi. Baby ukiroli roli unagusaga goroli roli, na baki siko hoi hoi baka naomba I'm sorry sorry. Show me ulichopewa na baba, turn me on ni baki kugogo gaga, kwako mimpole kama temba pasaka, kila mechi unashinda sina gama shaka. Kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, kiuno kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, ndi kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, kiuno kilege, kilegeze, kilege, ge, ge,
ge, ge. Abena venye nikiloga uti, nikirudi tamte nikuta iti, nomana wana ona mini afaiti, bakita. Baby, nipe tena na zaidi.
Kilegeze kama feni ya kichina, kipame kwa vicheni ya mahinda, bila mbuwa ni kupandishe safina, ubaki tu ni sapa madina.
Shomi ulichopewa na mama, yes, anio ni baki kugoko gaga, kwako mpuli kajogo wa pasaka, kila mechi ni na jina sinagawasha.
Hola
kilegeze.
Yes. Hey, man tell the truth, man don't lie. Wezi kutembelea kiatu changu akikufai. Hey, kila mmoja anapenda kufurahi. I think I'm myself, I'm doing fine. Nataka kuishi milele, I don't wanna die. Smoke cigarette, drinks to refresh mine. Waiter, waiter, waiter. Ongeze another round. Waiter, waiter, waiter. Nataka another round. Waiter, waiter, waiter. Ongeze another round. Waiter, waiter, waiter. Chupa ina kata, chupa ina rori. Moja moto, moja baridi, hakuna story. Them girls wanna have fun, not bored. No kispendi wana plans, I'm a good. Niondoke hapana, na enjoy, na jichanganya. Kikutana marafiki, tabia zafanana. Na stukia, shakwa usiku sana. Kiri na niambia, kuna kitu cha kufanya. Na mwingia msiana, na mleja za ujana. Kumbe na nijua bana, shen no bana. Na una nyota, nyota, shanza kuchanganya good. I gotta go, want to know, one for the hood. Wait up. Waiter, waiter, ongeze another round. Waiter, 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 nataka another round. Waiter, 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 ongeze another round. Waiter, waiter, waiter.
From Mombasa, DJ Tez, the Magic Hands.
Special someone with a day to make you smile, with the dry all of the tears from your eye. Everybody need that special love. We go always hold your hands. We go there with you and through the end. You know you need that special feeling, feeling where they give different healing. One we go there for you, the one who go bubble you. And we go love you every night and day. No go ever use you play. Not the kind one where you need. Not the kind love where you need.
Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody. Somebody.
Akitaka nampa ai sukari. Nampatia sugar sukari. Nampatia sukari.
From Mombasa, DJ Tez.
What
club? Hey,
your
ananambia koleza,
koleza.
Nikitaka kusitisha ananambia ongeza,
ongeza.
Japo imethibitishwa ila itampoteza. Ikipanda ni bala, ikishuka ndo hatari. Asijepata madhara, akaikosa na hali. Ladha yake msala, shira ya Kizanzibari. Na misi mjimi wala, akitaka nampa. Sukari,
nampatia
sugar sukari.
Nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari.
Nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari.
Nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari.
Nampatia.
Na kilianja juu mjasifanyi ajizi. Na mjazi aja juu jana vitanga wizi, yeah. Baba chanja, baba chanja, hey. Chukua vyote chukua. Vitafune ganja ganja, hey. Chakua mwaya chakua. Ujibusti na karanga, hey. Tuliza na kitumbua. Ila jihadhari na majanga, we. usije ukaugua mana ikipanda ni bala
Dogo.
Ikishuka no hatari
Dogo.
Asijapata madhara
Dogo.
Akaiko sana hali ladha yake msala
Dogo.
Shira ya kizanzibari
Dogo.
Na misi mjimi wala akitaka na mpa aisu kakari
na mpacha
sugar sukari
na mpacha
sukari
na mpacha
sugar sukari
na mpacha
sukari
na mpacha
sugar sukari
na mpacha
sukari
na mpacha
sugar sukari na
mpacha
sukari
yeah
from Mombasa DJ Kez the magic hands
Mkale Leo si lewi ni nakunyo kwa machale Waite wa masaki, waite wa tandale Mwambia tulo gani mana wote tunachale Nina kibunda kwa yo flesh sina wasi Na siyo bili nalipa mpaka visasi Kini kuta kaunta kambali we mwiga Mana mpaka pombe nalipa kwa namba nida Usijifanya unanijua unazigua mimi mwenzako hata vyo unazibua na akili wewe Usijifanya unanijua kwenye mkua kwenye jua na pambana na tusua ne Kasi yako kukoni pamba na ndinga Ukipewe demu unataka upewe na kinga Siku na shida zetu tusikize sako kwa nini Embu weta shusha bapa watu wanguze maini hey.
Nataka nilewe mpaka mibebe leo Nasimama dede mpaka mibebe leo
Na gisa ngisi naeleweka Na nikenda geto wasifui na loweka Kama ni pisi unaipa fixi unaiteka Yani fulu makisi unaimix hadi inacheka
Wanaume
Kuna demu analetama wengi Anasema suwezi gemu itikisa minyama uzembe Mwambeni soki nyongi hapa samba tatu bila Kila mechi hat tricky huwa naondoka na mpira Bampa tu bampa yani chuma kwa chuma Hata kingia chooni na umfata kwa nyuma Baa zaidi tuende geto ni kute simba na cheza Kanani ntakula jicho mpaka libaki kengeza Kasi yako kukoni pamba na ndinga Ukipewa demu unataka upewe na kinga Siti na shida zetu tusikize sako kwa nini Embu weta shusha bapa watu wanguze maini hey.
Mpaka nilewe mpaka mibebe
Bozemba 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 Bozemba
Think of it, Danny
Bozemba
And I think in a bit, Danny
Bozemba
Think of it, Danny
Bozemba
Leta Bozemba hapa Nilipa kate nilita fune faster Silagi koko napenda bata Sipendi usumbufu na zima data Na uza madini na linunu waziko Laini litoto la kidigo
Toto la kidigo
Naosha maini nasafisha figo
Nasafisha figo
Yani ye na mime punda na mzigo
Punda na mzigo
Nataka la kizaramo
Bozema
La kizigua
Bozema
Kwende la kimakone
Bozema
Nipe, 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 nipe
La kichaga eh
Bozema
La kisukuma
Bozema
Kinyakius
Bozema
Nipe, 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 nipe
Bozema 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 Bozema
Think of it, Danny
Bozema
And I think in a video, Danny
Bozema
Think of it, Danny
Bozema
Yeah! From Mombasa, DJ Kez, the Magic Hands.
Yes, yeah.
Songs by
Baba.
Mm-hmm. Oh, yeah. Oh, yeah.
niridhie kumoyo. Japushe na matapeli wale wakula na kwenda, mimi nimeumbwa na choyo. Kondo, kondo, vita yangu komando, mando, michepuko iweke kando, wasinibie.
Shepu vina changia, msafi kutakata, kifuani pawe dodo. Tena awe anaturia, yani asiwe kiruka njia, anipe na chotaka, kitandani kwenye godoro. Tena na ahidi, nyumbani tarudi mapema, bati mbaya nikichelewa, nitasema sore. Naya ni ahidi, hata kwa gacha ndachema, na manisha sitokongewa, wana wasinichore. Insta kufollow warembo kawaida, itabidi azoe. Sio maswari kankonida, sipenda gimayowe. Kondomu akikuta mfukoni, asiulize za kazi gani. Simu nikapoke chooni, asiulize baby ni nani. Eti mbona umeganda online, unachati na nani. Taza mwizi arobaini akinifuma one tutani. Kama niki
nikojendati kwa mama, anyway ndo mauma. Mitambili wakushangai, proud of you my woman. Nishogopie, wanie ndie, wa moyo opa mbio. Na kiombeki na mkia wa fagio. Oh, oh, fagio. Eh, eh, fagio. Oh, oh, eh, eh, eh.
Make a man wah, 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 wah. Woman, why you do me la, 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 da? Make me sing na 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 na. She got that beauty kampa mama. Mapenzi anaweza kuchipua jangwani. Mapenzi ya danganyi usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukaendani. Yati kushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani. Au funguwe moyo ndani uone thamani. No game, game over ni mesarenda. Sina, sina sera, sina agenda. Sina pakwenda, mtu ukipenda. Danger, naweza kusaga chuma kwa brenda.
Bikao mamae, anyway ndo mauma. Nitambili wako shangai, I'm proud of you my woman. Misho kopie, waliye ndie, wa moyo opa mbio. Na kiombeki na mkia wa fagio. Oh, oh, fagio. Eh, eh, fagio. Oh, oh, eh, eh, eh. You too much sweet. Unapotaba samu unishiram. My lemon, my sugar, sugar, tam tam. Proud of you my woman. Mi so gopi eo. Tawe no nyota ya kamchezo. Nikarama kuna chade zotezo. Wambie kwangu shatulea bila kiungulea.
Anachotaka ya kata pochi na mnunulia. Na mwaga manoti na udumia. Haitaji tochi na mulikia. Kashafua kweke vua koti na mkumbatia. I need you by my side, need you in my life. Yo, I wanna marry you, can you be my wife? Sumagi sera za kuja kukura gai. Me I tell you no lie, walai my mom die. Nanipandisha mizuka, zuka. Naruka ruka matuta, tuta. Sifa nyingi za kukupa, na kupa. Mwendo kama umejisusa, unajitupa. Funga cast number moja top top. Kute mwana mkoswaza na jue sop sop. Chote na chofaa kinafaa dup dup. Kinuka kikando bala. Oh, oh, oh.
Libuji zabi kao mamae. Yani wendo mamae. utabili wa kushangai. I'm proud of you my woman.
So my being
wa moyo kambio
na kiombe kina mkio
pagio
oh pagio
eh eh
pagio
oh oh eh eh eh
Mombasa's finest DJ DJ Tess himself.
Baby, je t'aime, hapo hapo shikilia, mwa ego ndo penye, oja subiria. Baby, ni heme, derevo moyo wangu usinipeleke puta puta,
puta.
Taratibu mwezangu benzi njia yenye matuta,
tuta.
Amepinga, nimepinga, benzi ya mwezi futa,
futa.
Nakula kwa raha zangu, nyama mpaka fupa,
fupa.
Kisura cha upore kama mama yangu,
ta-la-la-la.
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu,
ta-la-la-la.
Ubatuli soso mole chuzi kwa matandu,
ta-la-la-la.
Nile bungo kwa kidole mambo chambu chambu.
Baby, you make me
I, you make me fall in love.
I, and I go tell my mama.
I, you make me fall in love.
Pole dia ex, mwezako nipo salama, eh, salama. Mambo ya mastresi, nisha sahau hizo zama, eh, hizo zama. Akusizeki, nadekezo tazani mwana, eh, mwana. Tena mchoyo akiombeki, pendo sola kugawana, eh, gawana.
Penzi sila kudoko, adoko,
adoko.
Nakula kwa kunyofo, anyofo,
anyofo.
Kama embe nalipopo, apopo,
apopo.
Uku tunajifoto, apoto,
apoto.
Kisura cha upore kama mama yangu,
ta-la-la.
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu,
ta-la-la.
Ubatuli soso mole chuzi kwa matandu,
ta-la-la.
Nile bungo kwa kidole mambo chambu chambu.
Baby, you make me
make me fall in love.
I now go tell my mama.
You make me fall in love.
Baby, ama kweli umefundwa unyago.
Unyago.
Mungu amekupea, you too fine, no. Yeah. Na vichuchu towa beli, uko nyuma minado.
Nado.
Yonga inabembea, yeah. Your love baby gon' take me higher. Na kuwa katoto yayo, I swear, you're my desire.
Sanipeza migando, nyani ngedere, viuno mgando. Ndani segere, kufute kando, kutumiche tembere. Nyonyeshe mamu, kwa tikisaje wezere. Saipekeche, ipekeche, 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 ipekeche.
Baby show me, I wanna see you dance.
Ipekeche, 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 ipekeche. Baby show, baby show. Shode, vile ulivo machachali. Baby show, baby show. Shode, unasonga je ugali. Baby show, baby show. Shode, mambo ya kizanzibari. Baby show, baby show. Shode, kama we ni pisikali. Mwembamba amunene tuoneshe mandingo. Changanya masebende, chakacha bolingo. Kwa chini itekenye, wawawo ngongingo.
Soda,
wawawo,
soda,
ngongingo. Sanipeza migando, nyani ngedere, viuno mgando.
ndani segere kuvute kando kutumishe tembere nyonyeshe mambo watikisaje wesere
ipekeje 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 baby show me I wanna see you dance ipekeje 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 ipekeje.
Money is my chocolate. Me, I need no budget. I spend like those funny cakes. And I work hard, so I got no regret. Yeah, I'm on a swallin' and I'm sicky tinny. Nipeni dili masela. Ukini kosa home. Nakiku chomolea. Work on your thing, don't stop. Yeah, you better work and get it on top. Boy, you gotta sweat before you can chop. And you better know you a winner before you get it to a billion. Money come, money go. Money come, money go. Another money one. Come, money go. Money come, money go. No mana nazichanga,
changa.
Nazichanga,
changa, changa.
Ona nazichanga,
changa.
Nazichanga,
changa, changa.
No mana nazichanga,
changa.
Nazichanga,
changa, changa.
Ona nazichanga,
changa.
Nazichanga,
changa, changa.
See me, yeah, it was a green light. When the money goes, we go to ride. Nipende chandalama, cause I work hard. Kusa ukana kana. See me, yeah, it was a green light. When the money goes, we go to ride. Spending is a habit, cause I work hard. Kufuti kana kana. I'll never go broke.
Money come, money go. Another one. Money come, money go. Money come, money go. No mana nazichanga,
changa.
Nazichanga,
changa, changa.
Ona nazichanga,
changa.
Nazichanga,
changa, changa.
No mana nazichanga,
changa.
Nazichanga,
changa, changa.
Ona nazichanga,
changa.
Nazichanga,
changa, changa.
Yeah.
Wagwan my people, Silver Digital Lapa, and I'm representing Chappers. Nimetulia na DJ Mkali, DJ Atari, DJ Tezi, wape ngoma wakatike.
Yep. King's music.
Sing!
Oriente. Yo.
Hey yo girl, show how much you love me more. I wanna show you way more. Na nisha weka kando wano jipa promo. How unipi kipimo. Hello baby, na itetu one time gun. Twende chini vuta pump ni achie man. Slow down baby, slow slow baby. Yeah, yeah. Ukibinuka na enjoy baka burudan. Ukinipa na iweka si ofi man. Jiachie baby, slow slow baby. Haha. Show me, show me, show me, show me,
show me,
show me, show me, show me, show me.
I say dance, dance, tungusha, 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 tungusha. I say dance, dance, tungusha, 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 girl, girl.
Show me, 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 show me.
Side. Baby girl, I know we move. Baby, give me more of the love. Baby, make you give me right now. Cause this love is all I need tonight. Baby, oh yeah, mama, mama, mama. Baby, any mama, 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 mama. Knocking on your door, 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 door. Baby, give me, mama, mama. Baby, oh yeah, mama, 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 mama. Baby, any mama, 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 mama. Knocking on your door, 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 door. Oh yeah, baby, give me, give me.
Sexy mama sit tight, cook up your gun, dishilina pit tie. Signorita si umeni itai, pepeta majigi chumalina pit tie. Pindua michezo kama loto loto. Leo tupo geto na watoto toto. Saru na madini ya ni moto moto. Ah, ah, kisima, kisima. Misitaki kisima. Alima, alima. Leo nina jembe na lima. Toto kameiva embe dodo. Yani katamu cha kodondo. Natamani ni mpige hata mboko. Ila napenda kushika
iboko. Gona, gona, gona. Katoto gona, gona, gona. Gona, gona, gona.
Fanye kama vita wale unanimaliza miuki nita mama sita. Kuna wadau pale wanataka kubisha, lakini simba lao lipo ndani linatisha. Nakupa kitiketi nikukaribisha, hata ukitaka cheti na kuongeza visa. Yani unakula keki nonja kama pizza. Unararua tu hakuna kubakisha. Pale nikianza madini anatamatisha, mpaka waga na tensi baby unachoma picha. Yo ni bapens mpaka nimefura bicho. Sikuzi waga na ringa cheki luku napigishwa. Minalishwa, minavishwa. Na kisi mama kutembea mina pishwa. Ndani ya mapenzi mina bembea na wika. Mina kumiss baby gona, gona.
Gona, katoto gona, gona, gona.
I'm the medicine you've been needing. Leo ni dambasha yokote. Ni rombosa ipepete. Ni kipenduo uiteke. Halafu juu unibebe. Na yo miguu chini lekeza. Mikono kando ukitingiza. Napenda one love we ongeza. Ni udance lando mwangaza. Dosele, napenda cheza tu. Dosele, mumanimo. Dosele, cheza tende wote. Dosele.
She's stepping out of the room, looking fine, yeah, yeah. Looking fine, yeah, yeah. I wanna dance with you, oh yeah, show me your style. Girl, show me your style. It's a dance all day, look only your hips. So do like a this, I go do like a that. I love the way you do me, do me. Wanna rock it till the early morning. Naomi Gucci ni legeza. Mikono kando ukitingiza. Napenda one love we ongeza. New dance style dom wangaza. Wangaza, wangaza.
Dosele, napenda cheza tu. Dosele, mumani mo. Dosele, cheza tende wate. Dosele, uwe ma. Dosele, napenda cheza tu. Dosele, eh, oh. Dosele, napenda hapo tu. Dosele, Nairobi Mombasa.
Himself, oh, the magic heart, the magic heart.
Marisa, watu zimie mwanga tukae kisa. Oh, awa watu sijui wana nini ndani. Awa watu sijui anawalipa nani. Angalia uko njiani kampani. Watu na viatu vinatembea mtani. Habari za uchuki, chuki. Rafiki ya uchuki, chuki. Aduyo maendeleo ni chuki. Tunaishi nao maisha yenye mafupi. Habari za uchuki, chuki. Rafiki ya uchuki, chuki. Aduyo maendeleo ni chuki. Tunaishi nao maisha yenye mafupi. Kiona mtu kunja kunja, hater. Najenga lava na vunja, hater. Karewa mwingine unayumba yumba, we ni hater. Hakuna maisha bila ya hater. Mwingine na kufollow kuchore, hater. Mwingine na kuchukia bure, hater. Taka ubakie vile vile, we ni hater.
hakuna maisha bila ya haters. Wenye chuki hawatati tunapumua, wanashika mashati refa kasha wajua. Wanakaba penati bado tunatusua, wanatuua baba golden atufufua. Ninaishi maisha yangu atabari sinaga, na love dani yangu hizo chuki sinaga. Upanda panda watu kichwani kama jukwa, hakujua nachova na vyokula na kuka. Maneno pepo yanapita, changamoto ni shule ya maisha. Mjinga kufanya ujinga sifa, mzusha kosi majungwa kupika. Habari zao chuki, chuki, rafiki yao chuki, chuki. Adui wa maendeleo ni chuki, tunaishi nao maisha yenye mafupi. Habari zao chuki, chuki, rafiki yao chuki, chuki. Adui wa maendeleo ni chuki, tunaishi nao maisha yenye mafupi. Kuna mtu kunja kunja, hater. Najenga love anavunja, hater. Karewa mwingine unayumba yumba, wewe ni hater. Hakuna maisha bila ya hater. Mwingine nakufollow kuchore, hater. Mwingine nakuchukia bure, hater. Nataka ubakie vile vile, wewe ni hater. Hakuna maisha bila ya
From Mombasa, DJ Tez, the Magic Head.
Namoso kani tena.
Aba,
una kila sababu ya kusimama kimaso maso. Mungu kweli wa ajabu kanionyesha kwa yangu macho. Chukua zangu swabu, mini baki na dhambi zako. Unishikisha adabu, mida ya kulala nitokwe jasho. Misi jui kupigana, mwili wangu wa mapenzi dia. Tusipende kugombana, mimwepesi kulia lia. Si kujibana bana, raha ya penzi kujiachia. Wako mauto timama, nimekufa, nimejifia. Nalambisha asali kwenye mzinga wa nyuki, tamu ni hatari. Nalambisha asali, nachezeshwa buzuki, bidu chali chali. Nimempata, nimempata mtaalamu, nimempata. Nimempata mtaalamu, nimempata. Nimempata mtaalamu, nimempata. Nimempata mtaalamu, nimempata. Chembe chembe za India, Mungu kaninyima ufahari, ila kwa huba najisifia. Sito kuhonga magari, ila mahaba utasazia. Penzi kachumbali kwa ugali, na pili pili ya kusagia. Nikuite nani, majina yote nishamaliza. Wangu wa hubani, umeweza kunituliza. Mambo ya chumbani, ya nina lala ukunapulizwa. Penzi zito tani, napewa raha kupitiliza. Nalambisha asali kwenye mzinga wa nyuki, tamu ni hatari. Nalambisha asali, nachezeshwa buzuki, bidu chali chali. Nimempata, nimempata mtaalamu, nimempata. Nimempata mtaalamu, nimempata. Mtaalamu wa mapenzi, nimempata mtaalamu, nimempata. Fundi wa mafundi, nimempata mtaalamu, nimempata.
Pocho, pocho,
kitandani
kichi kocho kocho
kocho kocho
rana ziki soto soto
soto soto
eh pensi tu chunge chunge singie shetani mapiga soko vipunge wa kabarazani wenye domo chuchunge mungu wa walani fitina so watunge tu kwa minjiani usiende
far away far away
Maliza Shakira, Shakira Kani chuna Shakira Salio siya bagiza Na baki nina furiza I know she came for the guap She gossip on Renette for the guap I know she came for the guap I know she lied for the guap She gossip on Renette for the guap She gone key for the guap Still for the guap Go down low Girl, make I see you go down low. Go down low. Let me see that yes, you go down low. Yeah. Mama we. Yeah. Utadhani kashuka toka Marekani. Yeah. Amebeba eh. Yeah. Zigo utadhani na jodan. Toto idadi na nusu,
nusu
Kanifunga mabusu Kanichuna ela Finesse, finesse, finesse Finesse, finesse, finesse Shakira, Shakira Kanichuna Shakira Salio sija bagiza Pesa benki kamaliza Shakira, Shakira Kanichuna Shakira Salio sija bagiza Na baki nina furiza
I know she came for the guap. She go sit on Renette for the guap. I know she came for the guap. I know she like for the guap. She go sit on Renette for the guap. She gon' key for the guap. Still for the guap. Go down low. Girl, make her see you go down low. Go down low. Let me see that you go down low. Yeah.